Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.25. Ku rubuga rwa interineti ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza, ndaza kuba kandi ndi kumwe na mugenzi wacu wimenyereza umwuga Placide Magambo, ikiganiro ni muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edir Rwema, turaba kandi turi kumwe n'umunyamakuru w'imenyereza umwuga Placide Magambo. Mu cyumweru gishize, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yatoye umushinga w'itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Ibyo byabaye nyuma y'uko Leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo gufunga zimwe mu nsengero yavuze ko zikorera mu kajagari. U Rwanda ruvuga ko gufunga insengero no kuvugurura itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere bitagamije kubangamira ubwisanzure bwo gusenga, ahubwo byakozwe mu nyungu z'abaturage ari nabo bayoboke bayo madini. Leta ikimara gufata icyo cyemezo, hari imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko icyo cyemezo kigamije kubangamira uburenganzira bw'imiryango ishingiye ku myemerere. Ariko mu itangazo yasohoye muri weekend ishize, Leta y'u Rwanda ivuga ko irifunga ritagamije kubangamira ubwo bwisanzure. Mu itegeko rishya, abanyamadini badafite amashuri yabigenewe ngo bayobore amatorero bazahabwa imyaka 5 yo kujya kwihugura mu by'iyobokamana mana kugira ngo babone impamyabumenyi, nyuma utazaba yifite ntazajya yemererwa kwigisha. Mu kiganiro muri sanga cya none, twari twatumiye bamwe mu bayobozi b'amadini n'amatorero ndetse n'intumwa ya rubanda kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Dutegereje ko Laurent Mbanda, umuyobozi w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, aboneka. Archiepiscopi Laurent Mbanda bambwiye ko yabonetse. Turi kumwe ku murongo wa telefoni. Twari twifuje kandi kuba turi kumwe na Apotre Marie-Claire Mukamusoni. Uyu ni umuyobozi w'itorero Bethel Revival Church rikorera mu Rwanda. Turacyamushakisha nawe ntabwo turamubona, kandi twari twanatumiye Depute John Ruku rwa Byoma, nawe turagerageza kumushakisha, nitumubona turamuha umurongo. Ariko hagati aho, ubwo iri tegeko ryaganirwagaho mu nteko, hari ibintu bitandukanye byagiweho impaka nyinshi cyane. Nk'urugero, hari ingingo ya 22 ijyanye n'uburenganzira bw'umuryango. Iyo ngingo ivuga ko umuryango ufite uburenganzira bukurikira gutanga ibitekerezo mu itegurwa rya politiki n'amategeko birebana n'ibikorwa by'imiryango, kugirana amasezerano y'ubufatanye n'indi miryango cyangwa inzego za Leta cyangwa se izigenga, ndetse hakaba no gusonerwa imisoro n'amahoro hakurikijwe amategeko abigenga. Iki gikandi nacyo cyakuruye impaka ubwo iri tegeko ryarimo rusuzumwa mu nteko. Reka twumve uko byari bimeze mu nteko ishinga amategeko icyo gihe.
Bajye basora iyo bishyize hamwe, bemeye no gushyira umutungo wabo hamwe, nabo nibasore. Bajye batanga iby'Imana iby'Imana, ariko ibya Kayizari bibona iki? Kuko twebwe nibyo turimo dukorera, ntabwo turimo dukorera iby'Imana hano, turimo turashaka ibya Kayizari. Basore
bijeje ubundi hazaza inkubiri bavuge batuwerekwa agomba gusonerwa kandi umuntu umuntu asorere icyo yinjije n'ubumenyi n'izo mpana imana yamuhaye aka kanuro ntacyo gakora kereka niba hari ikindi cyinshi inyuma muri bya bibazo by'imisoro twirirwa tuvuga madam speaker abangaba ahubwo ahubwo iyo bazana ahubwo dushyiremo indi ngingo yerekana ko icyo cy'icumi baba bahawe icy'icumi ikindi kijye mu misoro rwose bijye bibarurwa amaterana arangiye bayashyira ahangaha tumenye uko tugiye guhangana n'ibitekerezo byabo kuko usanga hijemo byinshi madam speaker ahubwo komisiyo imbereye inyumvise ndabona n'itegeko ryihuta benererangira iyo ngingo baze kwishyiramo
nakoze tujya ku ngingo ya 13 hari abadepite babiri bayisabye ijambo vice president Mukama na depite Nkusi ijambo ni rya vice president Mukama
murakoze nyakubahwa speaker ishingiye kuri iyi ngingo bagenzi bacu amaze gutanga ibitekerezo ishingiye kuri igika cya kabiri kivuga ngo umuryango w'impuzamiryango ihuriro n'impuzamiryango cyangwa ministeria ngo ishobora gukora ibikorwa bigamije inyungu aya madini akora ibikorwa bigamije inyungu umuhamagaro iyo ugiye mu nyungu materiel ni gute wasunirwa koko iyo tuvuga ko bashobora gukora ibikorwa bikandikwa bigamije inyungu kandi ubundi amadini akora ibikorwa ibintu biri spirituel niba yokora ibikorwa bigamije inyungu ntabwo ingingo yindi tuvuyeho ibemereye exoneration ni ibiki bishaka kuvugwa n'ushaka ko tusobanure neza tu clarifying neza tugeze mu gihe dushaka imisoro yo kubaka igihugu cyacu iyo urebye amaturo batanga abantu amamiliyoni n'amamiliyoni defa ugasanga babwira abantu bakuba umwuka akuzamo imitungo y'umuzi ukayitwara ukayitanga kandi ushaka amafaranga yo kubaka igihugu numvaga twagombye kureba ibintu kuko nidufungura cyane dukeneye amafaranga yo kubaka igihugu numvaga byaba ari cyo
si ijambo rikugenda rya depite Nkusi
murakoze nyakubahwa perezida kwa mpaye ijambo imiryango n'iy'imyemerere ntabwo ari iyo gushaka iby'isi iby'inyungu muzigiye kubaza bakiriramo umuki nyakubahwa perezida ahangaha hari confusion twabonye ko amadini yashyizeho amashuri n'ibitaro n'amavuriro ariko duhereye mu gihe cya gikoroni n'amafaranga ya leta mbiri igihe yatangaga ikanyuza mu madini ntabwo yari ayabo ahubwo barabifata none natwe turimo turabiperiniza ngo bashobora gukora biriya kandi igihugu nacyo kigerageza kubikora njye ndabona rwose nibakore iby'imyemerero yabo ariko bareke iby'inyungu babirekera bashaka inyungu se bashaka kuvana inyungu mu kwemera barashaka kuvana inyungu mu muhamagaro aho si ukudeturuna ibintu nyine imirebere y'ibibazo uko biri siho tuzasanga abantu bamwe usanga mu madini amwe barwana barimo barwanira iby'isi kandi barishyizeho kugira ngo bagire imitima y'abantu bayeze bonge abantu babakore neza ariko ahangaha bakajya kurwanira amafaranga noneho hakaba za krize abantu leta ikajya kubirizoruva
murakoze ijambo ni rya komisiyo
ndashimiye nyakubahwa speaker ndashimira umwanya muhaye kugira ngo dusubize ibibazo by'abantu n'abandi badepite babajije honorable Nkusi na honorable Mukama nyakubahwa speaker ibyo birazwi ntabwo ari bishya iyi miryango ikora ibintu ibikorwa bitandukanye ikora ibikorwa biri spirituel ikora ibikorwa biri social igakorwa n'ibikorwa biri ekonomike ibyo dusanzwe tuzi ko bikorwa kandi n'igihugu tuzi neza ko bifasha igihugu mu iterambere ryacyo turabizi twese ko iyi miryango yubaka amashuri ndetse n'amashuri meza mu iki gihugu amwe n'ayabo turabizi neza ko iyi miryango yubaka amavuriro abanyarwanda bivurizamo turabizi neza no ko banasabwe kugira ngo bagende ibikorwa bari ekonomike bafite amahoteli meza natwe turaramo rimwe na rimwe ibyo rero ni inyungu abanyarwanda dufite ahubwo yari ikibazo kuba tutabikoraga bamwe bakajyana za espace nini zidakoreshwa bigahombya igihugu kurusha uko noneho turanabizi neza ko mu byo bikorwa bari ekonomike bagiye kubitangira imisoro ku nyungu z'abanyarwanda simbona uburyo twakwicara ahangaha ngo ari twego plito dekoreje ibikorwa nk'ibyo ngibyo ku nyungu z'igihugu cyacu n'abanyarwanda icya kabiri ntabwo ibikorwa mbese nubwo bari amafaranga abakuru ntibakoreshaga umwana w'umunyarwanda akiga umunyarwanda akivuza ikibazo twabigiraho ni iki nubwo uyu munsi wa none bazana amafaranga avuye hanze aje mu nzira zemewe n'amategeko bakubaka university nziza muri u Rwanda bakubaka ivuriro aho twajyaga mu bihugu by'amahanga tukabireka tukabikora n'iwacu ubwo tutabifite mu nyungu ni ihugu sinumva impamvu tutanabidekoraje ahubwo kurushaho aba nibwira ko iyi ngingo ahubwo izisubiza na cya kibazo cyabazwaga mu kanya bazaba exonere kuri ibyo bikorwa bishobora kuba byari by'inyungu rusange, n'undi munyarwanda wese ashobora kuba exonere kubera akamaro byamarira iki gihugu.
Ariko noneho hari n'ikindi kijyanye no gusenga buri kutagira igihe cyo gusenga buri munsi, ukabona abantu basa nk'abafashwe ingwate cyakora baba bagiye ku bushake bwabo, ariko mu byumba by'amasengesho mu gitondo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, ukibaza ngo abo bantu babaho bate. No kuvuga ngo imiryango izajya mu bukene, ibi nabyo bikwiye kuba bifata umurongo. Abantu bagira igihe cyo gukora kugira ngo biteze imbere batunge n'imiryango yabo, ubwo rero ubukene nabwo bukaba burinjiye kandi biturutse ahanga. Icyo nabona gisa nk'icyabuzemo, hari n'ahantu ho gusengera, hari ibintu byadutse ngo byo gusengera mu butayu. Ubutayu abantu bakagenda iyo ngiyo bagahera iyo mu mashyamba, mu misozi, mu buvumo, ibintu biri aho ngaho. Sinzi rero komisiyo bashobora kuba batarabigiye impaka, ariko ni ikibazo gikomeye. Ikindi ni bavuzemo n'ibijyanye n'inyigisho, ariko n'inyigisho zitangwa nazo zikwiye kuba zigaragara muri iri tegeko. Abantu barigisha ibyo bishakiye, arahaguruka ati hahirwa abakene, abantu bose bakumva ko bagomba gukena kugira ngo bajye mu ijuru, kandi nta wutera urutoki ngo amuvuguruze. Abantu baricaye nk'abamarayika bagasohoka, kandi ubwo inyigisho iba yatambutse.
Abo ni bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ubwo barimo basuzuma umushinga w'itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Nari nababwiye ko twari twatumiye umwe mu badepite kugira ngo aze tuganire kuri iki kibazo, atubwiye ko ataza kuboneka. Hari nanone Apotre Marie Claire Mukamusoni, umuyobozi w'itorero Bethel Revival Church, nawe twari twamutumiye atubwira ko yagize akabazo ariko naza kubona umwanya araza kwitabira iki kiganiro. Ariko kuri telefoni turi kumwe na Arkipiskopi w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, Laurent Mbanda. Bwana Mbanda, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze.
Mbere na mbere, mwakiriye gute itorwa ry'iri tegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere n'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda mu cyumweru gishize?
Urakoze cyane. Mba mu itorero Anglikani, kandi mu itorero Anglikani twemera icyo twita faith and order. Faith and order rero ni ukuvuga yuko yes, hari imyemerere, hari ibyo twizera, ariko kandi bikwiye kugira na gahunda. Iyo faith and order rero irimo byinshi, cyane cyane cya order kirimo kugira gahunda, kirimo kugira discipline, kirimo bitariki. Rero mu magambo make ibyo maze kumva muri iryo tegeko, ntacyo numva ngaya, ahubwo harimo ibyo shima byinshi. Ubwo rero ngira ngo tuganire, yenda turabigeraho.
Wari wumvishije bimwe mu byo abadepite basa nk'aho batumvikanaga ku bijyanye n'ibikubiye muri iri tegeko? Hari ibijyanye no gusonerwa imisoro n'amahoro ku matorero, hari ibijyanye n'abavuga ngo umuhamagaro iyo ugiye mu nyungu materiyeri bikibazo, hari abavuga ngo hari kutagira igihe cyo gusenga, ndetse bakanavuga ko inyigisho zitangwa muri ayo matorero nazo zari zikwiye kugaragara muri iri itegeko rishya. Hari icyo ubivugaho? Ibyo
icyo twahamagariwe no kuvuga ijambo ry'Imana, icyo twahamagariwe no kuzana abantu kuri Kristo, icyo twahamagariwe ni proclamation of the gospel, no kuyiproclaminga, no kuyivuga mu buryo bw'ifefo. Rero iby'ubucuruzi cyangwa se iby'ibindi bizana inyungu bishobora gufasha, ariko niba tugiye mu mwuga wo gucuruza dukwiye gukora ibyo ibisabwa abacuruzi. Niba tugiye kujya mu ivugabutumwa dukwiye kuvuga ivugabutumwa.
Leta y'u Rwanda ivuga ko ifata icyemezo cyo gufunga zimwe mu nsengero yagifashe mu rwego rwo guca akajagari kagaragaraga muri izo nsengero. Wowe iki wumvikana n'u Rwanda kuri icyo cyemezo yafashe?
icyo ni cyemezo cyiza kuko umuntu akwiye kujya imuzi no gusobanukirwa icyatumye icyemezo gifatwa. Kimwe hari safety y'abakirisitu bacu cyangwa se ya worshipers, hari safety na security yabo, bivuga ngo umutekano wabo. Iyo umuntu asengera ahantu hatari hazima akwiye no kwitwararika akamenya yuko hashobora kugira ingaruka. Icyo rero kuvuga ngo babe mu nsengero zimeze neza, basengera ahantu hari aeration cyangwa se urusengero rwe rufite toilette, kugira ngo ibyo ngibyo ni kuri entere zacu nk'abakristo. Kubona ahubwo leta ibidushishikariza yari bikwiye kudutera isoni, tukabona twebwe ubwacu ko ari twe dukwiye kubona yuko bikwiye ko dukwiye kwicaza abantu ahantu hakwiye kwicarwa, tukagira abantu ahantu hakwiye kugira ubwiherero igihe babikeneye, tukagira ahantu abantu babona yuko bafite ubwisanzure ariko bafite n'umutekano wabo. Rero kuri jyewe mbona ari ikintu kijyanye na safety and security y'abantu bacu, mbona yuko ari ikintu kijyanye no kugira ngo nawe twicaye dusenga Imana tugubwe neza.
Bwana Arikepiskopi Laurent Mbanda, leta ikimara gufata icyo cyemezo, hari imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko icyo cyemezo kigamije kubangamira uburenganzira bw'imiryango ishingiye ku myemerere. Ndetse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize, ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga bita Mike Pompeo yari mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, yabajijwe ikibazo kijyanye n'iki kibazo nako nifunga ry'amatorero mu Rwanda n'umwe mu basenateri witwa Jeff Flake. Reka nkumvishe gato uko yabajije icyo kibazo n'uburyo minisitiri Pompeo yagisubije.
The country of Rwanda right now, and you may be familiar with this because of this week's focus on religious freedom,
yes, sir,
has indicated a move toward severe restrictions on religious freedom, particularly from outside groups. What are the plans of the State Department to let them know that is not in their own interest nor ours?
Senator, I share your concerns. I'll need to get back to you in terms of what actions we think we can take. I know we'll call it out. We'll label it for what it is. We do need to see what it is tragic. I share your concerns, Senator. It's a huge challenge for us.
Bwana Mbanda, Senateri Jeff Flake arabaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga nibazi ikibazo kijyanye no gufungira amwe mu materero no kubangamira uburenganzira bw'amadini mu Rwanda, n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabikoraho. Hanyuma minisitiri w'ububanyi n'amahanga amusubiza avuga ko icyo kibazo akizi ko ari ikibazo aziyamya, hanyuma akavuga ko agiye no kugikurikiranira hafi. Wemeranya nawe bavuga ko iki cyemezo gishobora kuba cyaraje kubangamira ubwisanzure bwo gusenga mu Rwanda?
Ntabwo nemeranywa nabo, kubera yuko ngo baravuga ibyo batazi. Aho ngaho bavugira natwe twarahabaye turahazihagije. Ntushobora kumbwira ko hari urusengero na rumwe cyangwa uretse n'insengero n'inzu n'imwe n'aho gucururiza n'iki aho ngaho muri Amerika wakwemera kwinjira mu nyubako utamaze kuzuza safety measures basaba, cyangwa se ngo ube wujuje building codes and codes za building z'ahuri. Ubwo rero sinzi igituma twagomba kubasaba standards. Niba tuvuga yuko ahantu hakwiye kuhatunganya kugira ibyangombwa, hari sefuti, hari iki? Ntabwo nabaye muri Amerika imyaka irenga 21, nta rusengero na rumwe nari nigera mbona bemerera abantu kwinjiramo no gusengeramo rutafishe rutujuje kode zisabwa yaba siti kanseri cyangwa ariho hose. Uretse n'urusengero n'inzu umuntu abamwo kugira ngo ayinjiremo hagomba kuba habayeho za cesi n'ibindi byose. Rero kubona yuko niba tugiye mu rusengero tugasaba yuko urusengero rukwiye kuba rutunganye rufite ibyangombwa, hari sekirite y'abantu, abantu bafite ubwiherero bashobora kugira aho biherera, ntabwo mbona iyo challenge ya lack of freedom, ahubwo ni ukuzana ya faith and order
n'itorero iyo bari bakwiye rero kuyituzanira mu rwego rwacu abayobozi b'amatorero bari twadukwiye kwikubita agashyi tukizanira iyo second order mu nsengero z'aho gusengera rero ibyo avuga ntabwo nemera ngo nabyo ngira ngo hari ni ukutabisobanukirwa cyangwa se ni ukutabimenya ariko ikijyanye na safety ngira ngo umuntu wese yari akwiye kukitwararika.
Ya ndabashimira kuri ibyo bisobanuro muduhaye Archbishop na ariko hari ibintu biherutse gutangazwa na Professor Shyaka Anastase ubwo yagiranaga ikiganiro n'ikinyamakuru Kigali Today. Yavuze ko mu gihugu cyose mu Rwanda hari midugudu igera ku 14 ariko ahantu hasengerwa mu midugudu agera ku 15 none murumva ko amasengero aruta umubare w'imidugudu. Kubwanyu mwumva ko iri tegeko rije mu byukuri kugarura mwumva insengero haba nko umubare ntarengwa w'ahantu ho gusengerwa cyangwa se mwumva byakomeza gutya mu gihe haba huzuje ibisabwa isuku ibyuko byavugwaga?
Ntabwo nibaza ko hakwiye kubaho gusengerwa ntarengwa igihe ahantu hujuje ibyangombwa bisaba. Ndumva yuko leta itaza ngo uvuge ngo ko wujuje ibyangombwa bisabwa none ukaba uri muri mu mudugudu nyanaka ntitukwemereye. Ntabwo nibaza ku kicyo icyo ari cyo leta iri ivuga. Nibaza yuko ikindi hari igihe abantu ngire ngo siyoberwaho dukwiye gusengera Imana ifite amatwi irumva aho wayimbirira hose yasubiye. Kandi ijambo ry'Imana ngira ngo rirasobanutse dushaka no kurisoma ariko kuvuga ngo abantu baburijwe furidomu yo gusenga kubera ko bafashijwe kugira ngo bakorere ahantu hazima bicara ahantu hazima babe ahantu hakeye babe ahantu hadashobora kubagirira ingaruka ntabwo nibaza yuko icyo ngicyo ari cyo twari dukwiye kugira ikibazo keretse niba hari ibindi byinshi inyuma kuri abo ngabo babinenga tutazi. Ariko nibaza yuko nta religious restrictions cyangwa se freedom yabayeho. Ikindi kikwereka yuko ibyo ngibyo nta bibaho ni uko iyo wujuje ibisabwa niba n'ubuge urusengero rwari rwarafunze baragufungira ko nanjye maze kubona aho twakoze insengero zitari zikwije ibyangombwa twagiye tukabikora tugashyiraho ibisabwa baradufunguriye. Rero ntabwo nzi neza icyo bavuga icyo na fantaje ni experience y'ibyo maze kubona kandi nzi kandi mbamurira.
Archbishop Mbanda, hari abavuga ngo mbere yuko icyemezo cyo gufunga gifatwa hari hakwiye kubaho guteguza abantu bagateguzwa bagabwirwa ibyo bagomba kubahiriza kugira ngo amatorero yabo akomeze mbere yuko babafungira badateguzwa.
Bavuga yuko batategujwe ngirango nibo bari bakwiye gutegura mbere yuko batangira.
Ariko Archbishop, hari ikindi kibazo cyavuzweho cyakomojweho higwa iri tegeko cy'abantu benshi bajya gusengera mu cyumba, abantu bajya mu byumba bagasengera hamwe bakaba bateza umutekano muke,
hari n'abajya mu butayu.
No mu butayu ibyo bintu murabivugaho iki byo?
Nahubwo bajya mu butayu rimwe na rimwe numva bashobora kwishyira muri danje ubwabo kuko nibaza yuko gusenga Imana ntabwo bivuga yuko ari uko njya hejuru y'imisozi cyangwa njya hejuru y'inzu. Gusenga Imana kandi ntabwo ari ukuvuga yuko ari uko mvuye kujya mu buvumo ngo abe ari ho nsengera n'Imana izanyumva. Niba nkeneye kwiherera nshobora no kwiherera mu nzu yanjye cyangwa se nkiherera mu biro yanjye nshobora no kwiherera aho nkorera. Ngira ngo gusenga Imana ni ukugira umwanya utuje wo kwihererana n'Imana.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Uyu munsi turaganira ku itegeko riherutse gutorwa inteko ishinga amategeko y'u Rwanda rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Iryo tegeko rizajya zashirwa mu bikorwa umukuru w'igihugu amaze kurishyiraho umukono. Ariko kuri telefone dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza. Jean Damascene wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo hari igitekerezo. Ikibazo ndaza kuba ariko njye ndabonye muri biriya umugabo arimo avuga. Mbona ko njyewe ndetse uwe mbona yasa n'uwinjiye muri politiki cyane kuruta uko ari mu by'Imana. Nuko buriya ari amategeko nabonye abangamiye imyemerere ishingiye ku madini.
Ubihera he kugira ngo nawe abone uburyo gusubiza?
Okay, wenda igica mbere wenda reka tuhere ku byerekeye gusenga. Gusenga burya aho umuntu nk'uko nubwo yavuze ati aho umuntu yasengera hose nta kibazo Imana yamwumva, ariko niba avuze ngo wenda ngo umuntu ngo najya gusenga ngo mu butayu ngo ndi gukira cyangwa ngo ntiyakaba yagira ngo cyangwa se ndi gusengera rwuje ibyangombwa gufunga byihuse batabanje kubateguza ngo ntabwo ari ikosa. Njye ntekereza ko ari ikosa rikomeye cyane. Hari n'ibindi nka biriya byo gufata abantu byo gufata amategeko ajyanye n'imyemerere barangiza bagasa naho bayagize ayabo, bivuze ngo wa muntu
bande
nukuvuga ngo ziri inteko yagiye gushyira amategeko. Hari ibintu nabonye yinjiye mu madini cyane irarengera. Urugero aho bavuga bati kugira ngo basenge, kugira ngo abantu basenge ari uko bagomba kuba bose barinze
abayobora amadini n'abasengesha niho bagomba kuba bafite impamyabumenyi ya kaminuza n'indi mu bijyanye n'iyobokamana.
Ariko se warahera akagusobanurirwa ijambo ry'Imana n'utarasobanukiwe. Kwigisha, ukwiye kwigisha umuntu yarakwiye kuba akora ibyazi kandi yigishijwe. Ubwo rero ntabwo nibaza yuko ari ukurengera. Ubwo wajya kwivuza ugashaka yuko ugutera urushinge atabaze n'uko urushinge rusa.
Ariko ntekereza ko iby'Imana n'ibindi bisanzwe bitandukanye, kuko wenda reka nk'urugero rumwe nka Pawulo nubwo yarize ntabwo yigeze yiga iby'Imana. Na Yesu ubwe nta naho watwereka ngo tubwire ngo hari ahantu yigeze yiga na rimwe, ariko ibyamubujije kuyobora.
Yezu yari umwana w'Imana, icyo ni cyo cya mbere. Ikindi tuzi ko yakuze mu bwenge no mu by'umubiri. Ubwo rero ndibaza yuko ntabwo wagereranya umwana w'Imana n'umuntu, n'umwana
w'umuntu. Abantu bose abantu b'isaba Imana se.
Jean Damascene, soza ikibazo cyawe hanyuma Archbishop agusubiza, hanyuma dukomereze ku bandi ari abandi bifuza kubaza. Jean Damascene, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Gusa twakwibutsa abumva Radio Ijwi rya Amerika ko twari twifuje kuba turi kumwe na bamwe mu badepite, ariko abo twagerageje guhamagara hari abari batwemereye, ariko ku munota wa nyuma batubwira ko bataza kuboneka. Ndetse twifuje kuba turi kumwe n'abayobozi b'amatorero yafunzwe kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri iki cyemezo bafatiwe ndetse n'iri tegeko rishya. Nabo hari abatwemereye ariko nyuma baza kutubwira ko bataza kuboneka. Archbishop Laurent Mbanda, subiza bimwe mu bibazo bya Jean Damascene hanyuma dukomeza.
Ntabwo numvise ikibazo kiri Claire yabajije, kuko numvise yabajije twamushubije.
Urakoze cyane. Hanyuma
ahangaha nanone Archbishop hazamo ikibazo kijyanye kenshi na kenshi n'imyumvire no mu nteko igihe bavugaga bigaga kuri uyu mushinga w'itegeko bagikomojeho ko hari abantu bitwaza inyungu zabo bagafatirana abaturage bijyanye n'ubumenyi buke bafite mu bijyanye n'icyo bashaka kumana, icyo bashaka mu kwemera mu gakiza kabo. Ahangaha namwe niko mubibona, mubona ko hari amatorero yarakwiye gusubizwa ku murongo kubera ko afatirana aba baturage n'ubumenyi bwabo buke mu bijyanye wenda n'imyemerere n'imyumvire ku by'Imana.
Icyo nibaza nuko dukwiye kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko riri kandi tukarisobanura mu buryo ufasha abantu bubaka mu by'umwuka, naho ibireba n'inyungu z'abantu ku bwabo, ibyo ngibyo ngira ngo twabishyira ku ruhande. Rero icyo dukwiye gukora ni ukwigisha ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirasobanuka, ngira ngo ahari biragaruka kuri bya bindi byo kwigisha ijambo ry'Imana natwe ubwacu tutarisobanukirwa.
Hanyuma se abavuga ko bafite umuhamagaro?
Umuhamagaro niho, ariko umuhamagaro ntubuza yuko witegura.
Ikindi zimwe mu zindi ngingo zagiye
zi umuhamagaro ntubuza ko witegura kandi gutegura. Umuhamagaro rero ushobora kugira umuhamagaro, twese twarahamagara, ushobora kugira umuhamagaro, ariko wa muhamagaro ushobora no kuwitegurira kandi no kwitegura kugira ngo ushobore kurangura inshingano wahawe z'iryo vugabutumwa z'uko kwigisha. Rero ahubwo ni nabyo byiza wumvise ufite umuhamagaro, ukwiye no gusaba kugira ngo bagufashe gutegurwa kugira ngo ushobore kurangura umuhamagaro wahamagariwe.
Ese mu itorero ryanyu ry'abangirikani mwaba mufite ikibazo kijyanye n'uko mushobora kuba mufite abashumba cyangwa se abigisha batabifitiye ubumenyi?
Kubera abigisha turabafite, bafite za nivo zitandukanye, ariko ibyifuzo byacu ni ukwigisha abigisha bacu, kandi turabigisha kandi tuzakomeza kubigisha. Ndetse ndumva ari ibyo gushima yuko iryo tegeko riraduha imyaka itanu, rero dufite umwanya wo gushobora kuzamura batari ku ngero zikwiye kugira ngo tubageze ku ngero zikwiye. Ariko nizera yuko ijambo ry'Imana rikwiye kwigishwa n'abantu barasobanukiwe kandi n'abantu bigishijwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuganira ku mushinga w'itegeko werutse gutorwa mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ugena imitunganyize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Hakizimana, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi gari mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Anga nakabazo gato.
Magambo make.
Kuba barafunze aya madini ngenda bibona impamvu ndivuga gutyo, urebye abantu benshi cyane cyangwa birirwa mu matorero birirwa biruka kabisa bajya kureba ukuntu mu bintu bidakwiye, rimwe na rimwe ugasanga barwanye, ugasanga induru mu miryango zirimo, harimo baterana amagambo ukuntu ngiye nabibonye ntawumeza gufunga cyari gisubizo gikomeye cyane, ahubwo nka leta yagerageza uburyo bwose nabo ifunguriye bakareba ukuntu, bakareba uburyo babashyiraho amategeko bakagombye gukoramo, apana kuza bakora amajoro ugasanga niba basakuriza abantu ntabwo byari bikwiye. Hama kandi ikibazo nagira nibarize uwo mutumire, nagira mubaze ko hari umuntu w'inshuti yanjye w'umusore ubona ukiri muto yageze gutya ashukwana abantu b'amatorero, aramubwira ngo akazi arimwo ngo ni akazimwo ngo Imana ngo haje umuntu nawe nyine ukomeye wo mu matorero, aramubwira ati dufite akazi tugiye kuzaguha mu minsi mikeyi, uzaba wakabonye kandi bigira ikibazo, ni Imana yakatugiye ko tuzakagusubiza abivamo amezi arindwi arashize. Bakagoma ibibazo bamubwira ati ngo amasezerano y'Imana ngo ntabwo arasohora ngo ariko ngo hazasohokera hose ngo akagugwaka. Ibyo bintu nawe nk'umuntu ufite ubumenyi mu by'iyobokamana, ibyo bintu bibaho
nta kukabazo nagira mwibarize. Murakoze cyane Archbishop, subiza icyo kibazo cya Kizimana.
Ngirango iyo n'indi mpamvu itwereka yuko abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo bashobore kwigisha ijambo ry'Imana, kuko niba umuntu
bandere bwo ngo ariho aravuga ariko uwo muntu avuga yumva ko yahamagawe n'umuntu atari wahamagaza n'Imana umuntu ariho aramuhamagara byamubwira kandi akamubwira yenda ibimuheza mu bukene bimuheza mu kurindira kumutazagira ngo rero ahubwo haduhaye indi mpamvu yo kuvuga yuko abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo bashobore kwigisha ijambo ry'Imana bashobore kumva buri gihe iby'Imana babisobanukiye kandi babyumva.
Archbishop tukira aho ngaho hari indi ngingo yakomojweho inakomeye cyane mu nteko aho wumvaga bajya impaka abashinzwe abadepite bavugaga ko hari abaturage baba badashoboye no kwirihira mituwele ariko noneho abantu mu matorero bakababwira bati muzana amafaranga muzana amaturo ese mwumva niyihe nzira nziza yakoreshwa kugira ngo iki kibazo nacyo kigende gisobanuka. Hari byinshi byagiye bigaragara, bamwe bavuga bati twari wa mafaranga, urugero Hakizimana atanze narwo, urumva umuntu ava mu kazi. Kuri iki kibazo mwumva cyakemurwa gute kugira abantu nibura bajye bajya mu nsengero batumva ko bagiye kuribwa amafaranga, niba ari amaturo yakagombye ubundi hateganywa iki mu myemerere kugira ngo iryo turo ribe ryatangwa, ariko noneho n'abantu ntihabemo ngo ibikorwa by'ubusahuzi cyangwa gufatirana abaturage babamareho utwo bafite.
Hanyuma se no mu rwego rw'amatorero mwebwe ubwanyu hari igihe mujya muhura kugira ngo muganire munengane mubwirane mubwiza nyukuri ku bijyanye n'ubutumwa muharubanda?
Nakoze nibaza ko ikintu cya mbere dukwiye kwiga nk'abayobozi b'amatorero, kandi nibaza yuko ari nacyo leta idutezeho itubonaho, ni uko nk'abantu b'abayobozi b'amatorero kandi nk'abantu b'abakristo nitwe ba mbere twari dukwiye kugira ubunyangamugayo, nitwe ba mbere twari dukwiye gukorera ahagaragara na transparency, nitwe ba mbere twari dukwiye kuba accountable, integrity, transparency and accountability. Ibyo rero ndumva yuko kuba leta ibidukemurira ngira ngo hari iratwibutsa twari dukwiye kuba nabo twari kuba dukwiye kuba duhagaze. Icyo rero ni ikintu gikuru cyane numva guhagarara numva gifite umumaro. Abantu rero ntibakwiye kugifata nabi, ahubwo bakwiye kugishima kuko ndumva ari ukutwibutsa icyo ahantu hose twari dukwiye kuba. Ku bijyanye no kwigisha ku by'amaturo ngira ngo nibyo byanjye nyine twavugaga yuko hariho abigisha ijambo ry'Imana batari sobanukiwe kuko icyo bari bakwiye kugira nabo umwanya wo kwiga no gusobanukirwa, kuko ubwa mbere bwo ituro ntabwo ari ikintu forse umuntu gutanga ku ngufu, ahubwo ituro ni ituro umuntu atanga rivuye ku mutima. Noneho rero ijambo ry'Imana ryo mu Baroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri atugira ngo twaraduhanira ngo dutange imibiri yacu n'ibitambo bizima bihesha Imana icyubahiro cyangwa se bimbare Imana, ngo niko kubikorera kwacu twaba dufite umumaro munini. Kandi bikaduhanura kutishushanya n'iby'iki gihe cyangwa se n'iby'isi, kugira ngo rero Imana ifane kwitanga twebwe ubwacu. Iyo twitanze rero tukiha Imana, uko kwitanga kuha Imana ni ukuyikunda no kureba ibyiza Imana yadukoreye byiza, aho idukuye ubuntu bwayo n'imbabazi zayo, bikadutera kurushirizaho gushaka kumenya no gukunda Imana no gukunda umurimo w'Imana no kwitanga. Iyo twitanze rero kwa kundi kugwa kwitanga twebwe ubwacu tuba twitanze, kandi iyo dutanga ibyo dushobora dushobora gutanga umwanya wacu, dushobora gutanga amafaranga, dushobora gutanga ibyo dushobora gutanga, ariko uko dushobora kandi uko twumva uwo mutima w'ubwitange utwigisha kandi utubwira. Ibyo rero kuvuga ngo gutanga ituro kubera yuko ije nkakubwira kuguforosa numva atari byo ku bwanjye, kandi numva atari ijambo ry'Imana rivuga ryo.
Archbishop, dusubiye inyuma gato, amakuru atugeraho nuko mu mwaka w'1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge, amatorero mu Rwanda ntabwo yari arenze 10. Mu mwaka w'2017 amatorero mu Rwanda yari ageze hafi hejuru y'ibihumbi icumi iyo mukoze ubusesenguzi mubona impamvu ariye ese ninyota y'abaturage y'abantu kumana niki gituma haba ubwiyongere budasanzwe mu matorero mu gihugu
kwiyongera na population ubwayo y'abantu mu gihugu biriyongera iyo hera population y'icyo gihe uhere mvuga n'abari uyu munsi ntabwo bangana rero uko population yiyongera kandi uko abantu bakura kandi uko abantu bacujizaho ku ijambo ry'Imana ni nako barushijeho kwitabira ugushaka kumenya Imana ugushaka kuza kugakiza kuri twebwe rero iyo tubona abantu benshi baza ku ijambo ry'Imana biratunezeza kandi biradushimisha kandi nicyo twahamagariwe ni ukugira ngo tubwire abantu ijambo ry'Imana kandi bakize.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Eric wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi muri Amerika twe ni mwaramutse.
Yego uri muhereta.
Ndi muri Michigan.
Namahoro.
Namahoro.
Ikibazo cyawe.
Fite ibibazo bibiri mbaza Bishop. Ikibazo cya mbere ndamubaza hejuru y'icya 10 nyumva bashobora kuba aco cyane leta ishingiraho ngo baraze batangamwo imisoro. Icyo kibazo sinzi ukuntu amatorero azakitwaramwo igihe leta ivuga ngo abakristo batanze cya 10 amatorero akwiye kuzagitangira imisoro. Icyo ni ikibazo cya mbere. Kinsubizeho ikibazo cya kabiri ni hejuru ya lisanse muri theology. Icyo kibazo sinzi yuko leta nk'amadini nka bishopo sinzi iyo bicaye nk'amatorero ukuntu biga ikibazo cyo kuba leta yakwinjira muri urwo rwego yemera yuko abantu bakwiriye gusenga Imana bisanzuye bemera na Bible kuko Bibiliya tubona hari intumwa nyinshi zitize zikayobora amatorero. Natanga urugero rumwe. Reka dusubire nko muri leta tukunda gusoma amateka. Hari abaperezida batagira izo lisansi bayoboye ibihugu, hari abajenerali bari muri iyo leta tuzi babona izo grade za jenerali. Ubundi mu mategeko nta muntu uba jenerali atariye. Rero simbona ukuntu leta ishobora kubwira umuhamagaro w'umukristu ngo abo agende yige abone theology. Tuzi yuko hari abasaza bayoboye amatorero bafite experience ngo basubire mu ishuri kugira ngo babone iyo lisansi muri theology bayobora amatorero. Ibibazo zanje zarizo.
Urakoze cyane Eric. Reka Archbishop Laurent Banda agusubize.
Ubu ari muri Michigan nyine. Urabyumva yuko ishyamba yari akwiye kubaza kureba bamwegereye bari muri Michigan bigisha ijambo ry'Imana uko bameze n'uburyo bashoboze n'ubushobozi bafite. Rero nibaza yuko mu ijambo ry'Imana ubwaryo haduhugurira kwigisha no guhugura no kuzirikana n'ubwacu kugira ngo dushobore guterana ishyaka ryo gukundana n'iryo gukora imirimo myiza. Rero ijambo ry'Imana ritwigisha ku bijyanye no guhugura no kwigisha, nibaza yuko ari ukugira ngo twigishe abashobora kugabura iby'Imana. Ubwo rero ngira ngo twaba turengereye cyane. Nanone igihe twaba tuvuga ngo nyanaka ntiyize, icyo ijambo ry'Imana itubwira ni uko dukwiye guhugurira abantu mu kugabura iby'Imana kandi kwigisha abantu kugabura iby'Imana. Aho ngaho rero ntabwo twari dukwiye kubateshukaho. Niba tudafite uburyo bwo kwiga twavuga, niba dufite uburyo dushobora gutegura abandi nabyo twabivuga, ariko ikindi kintu kinyamubwira atari ukumubwira ngo mu Befeso 4:12 kugeza 16 hatubwira to equip the saints for the work of ministry, kwigisha abakristo kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Azagenda akoma aho ngaho imvi cyamubwira mu Befeso 4:12 kugenza 16 yaba nayo gushobora kubamusomera kubamubwira mu kingereza namubwira ngo equip the saints for the work of ministry for the building up of the body of Christ. Ubwo rero what is the question? Ni niba tujye kwigisha ngira ngo ahubwo yarakwiye kubaza ngo turabigisha ku ruhe rugero.
Yarabaje n'ibijyanye na kimwe cya cumi.
Kimwe cya cumi ni biblike, ni inyigisho y'ijambo ry'Imana. Kimwe cya cumi rero dukwiye kugitanga, nanjye ndagitanga n'abandi bose baragitanga, uretse no mu itorero gutanga icya cumi. Niyo turi muri za asosiyasiyo n'ahandi ari hose, kugira ngo tube members w'izo asosiyasiyo, kugira ngo hari icyo twigomba, hari icyo tugomba gutanga kugira ngo tube member cyangwa se part w'icyo ngicyo. Rero iyo tuvuga ku kijyanye n'icya cumi, mu ijambo ry'Imana nanone hatwigisha yuko dukwiye gutanga icyacumi kivuye mu byo twungutse, cyangwa se tuvuye mu byo twakoreye. Rero icyacumi ntabwo ari ikintu leta iri gutegeka, ahubwo ni ikintu ijambo ry'Imana ririho ritegeka ubwaryo gukora.
Archbishop, tukira aho ngaho ku cya cumi, kuri iri tegeko, muri iri tegeko hari aho bavugaga ko amatorero agomba kugaragaza ingengo y'imari yayo, ariko usubiye inyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa kabiri hasohotse mu binyamakuru ko hari amadini abiri mu Rwanda yagaragaje ko ingengo y'imari yayo izaba ishingiye ku cya cumi n'amaturo. Aha ngaha nk'uko twunganiye Erika wo muri Michigan, kuki iki cya cumi kigaragazwa nk'ingengo y'imari n'amaturo, kuki bitasoreshwa?
Ntabwo numvise ikibazo neza. Icyo ari cyo ni bivuga yuko kugaragaza umutungo w'itorero wongere gisubire mu nyungu.
Ni ikibazo cy'uko hari amatorero yagaragaje ko ingengo y'imari yayo azaba ashingiye ku cya cumi n'amaturo mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo yiyandikishaga. Aha ngaha Eric akaba yari yabajije ati ku kibazo cy'icya cumi uburyo gisoreshwa amaturo, kuki se kitasoreshwa icyo cya cumi n'imisoro kitasoreshwa imisanzu mu gihe cyaba cyagaragajwe n'ingengo y'imari?
Ubwa mbere bwo ntawo ndabona itegeko ryavuze yuko dukwiye gutanga, yenda ntabwo ndarisoma neza cyangwa se ndaribona, dukwiye gutanga imisoro ku maturo. Aho ngaho ntabwo ndahabona. Ubwo rero mpasobanukiwe neza, ntabonye, namenya uko navuga. Ariko niba tugiye mu bucuruzi, dukwiye gukora ibyo abacuruzi bakora. Niba dufite inyungu twabonye mu bundi buryo, dukwiye kumenya nabwo niba izo nyungu zisaba yuko dutanga imisoro, dukwiye kuyitanga. Urugero rero, ntabwo rega ubundi dufite ikibazo kinini dufite ni uko dushaka kubeshwaho na n'imisoro y'abandi, ntidushaka kubeshwaho n'iyacu. Ikintu cyo gutanga imisoro ntabwo ntibabuze ko ari ikintu twari dukwiye gukubitirwa cyangwa kubwirwa. Ikintu cyo gutanga imisoro twari dukwiye kumenya ko ari bwo buryo tugomba kubaka igihugu cyacu, kandi ari nabwo buryo igihugu cyacu nacyo gikora infrastructure zidufasha kugira ngo tugere ku byo twifuza. Ayo mafaranga y'imisoro dutanga nibaza ko ariyo ajya mu mashuri, nibaza ko ariyo ajya mu mihanda, nibaza ko ariyo adufasha kuba mu gihugu natwe twishimiye. Rero icyo ngicyo ni ikintu ahubwo twari duhuye natwe ubwacu kwigisha no gushishikariza abakristo bacu gutanga imisoro ku nyungu z'ibyo bungutse. Ku kijyanye n'icya cumi, by the way, ngira ngo wenda kimwe yavugaga yarakwiye kureba muri Maraki 3:8 kugeza kuri 12, nibaza yuko hatubwira neza ku bijyanye n'icya cumi.
Archbishop, muri iri tegeko rishya hari ingingo ivuga ngo inkunga yose y'amafaranga ihawe umuryango igomba kunyuzwa kuri konti y'uwo muryango iri muri banki cyangwa ibigo by'imari byemewe mu Rwanda. Iyi ngingo
bashakaga yuko baduha amafaranga cyangwa se ifashanyo zigenewe abakirisitu cyangwa zigenewe gukora imirimo y'itorero tukayabika mu kimuga tukayashyira mu mifuka yacu. Kuvuga ngo niba ufite amafaranga yashyire kuri konti cyangwa yacishe kuri konti, niba ufite rugo yabicisha aho ngaho, aho ni ho hahandi navugaga hajyanye na integriti, hajyanye na transparency, hajyanye na accountability.
Nicyo nashakaga kukubaza, ese hari ababonaga amafaranga ava hanze ntibayamenyekanishe?
Ibyo sinabimenya ariko birashoboka ko biriho, njye ntabwo mbizi, ababizi barabizi barabisobanura, ariko nibwira ngo dukwiye kumenya principe. Ese principe iri inyuma y'icyo kintu ni igihe? Principe iri inyuma y'icyo kintu ni integrity, ni transparency, ni accountability. Ubwo rero rimwe na rimwe bavuga ngo when you understand the principle and solve the problem. Dukwiye rero kumva principe iri inyuma y'ikintu noneho dushobore gusobanura ikibazo.
Reka ngaruke gato ku kibazo Jean Damascene ngira ngo yigeze kubaza karavuga, asa nk'avuga ngo iri tegeko ryakozwe n'abadepite ngo ni iryabo. Ese mwebwe nk'abayobozi b'amatorero mwigeze mugira uruhare mu gutunganya iri tegeko, cyangwa se mwigeze mugishwa inama mu bizaba bikubiye muri iri tegeko?
Ndumva inama zaragishijwe, kandi ndumva hari aho abantu bagiye bagira uburyo bwo kugira icyo bavuga kuri icyo ngicyo. Icyo nibaza abantu bakwiye gusobanukirwa, yewe ndiho mbona muri iri tegeko kinatuma narikunda gusumba uko twari tumeze cyangwa se uko twakoraga, ni uko muri iri tegeko riraduha uburyo bwo gushyiraho amahuriro y'amadini, ndetse ntibiduha gushyiraho amahuriro y'amadini gusa, biraduha gushyiraho ihuriro ry'amahuriro y'amadini. Bivuga rero ahubwo aho kugira ya restriction abo ngabo bariho bavuga, ahubwo riduhaye freedom, niho riraduha uburyo bwo kugira ahantu tuvugira hagaragara, tukagira a big voice, tukumvikana. Ahubwo ni ahacu rero ubungubu nk'abayobozi b'amatorero gutekereza uburyo ngo tugiye kubikora dute kugira ngo tugire ijwi ryumvikana, tugire ubwisanzure, dushobore kugira advocacy y'ibyo dukora, kubimenyekanisha, dushobore kugira self-regulation, a regulatory system yacu, aho tuganirira natwe ubwacu, tukihanura natwe ubwacu, tukigira inama natwe ubwacu, tukikemurira ibibazo, ngira ngo kandi tukagira naho tuganira uburyo tugiye gufatanya n'igihugu cyacu, uburyo tugiye gufatanya na leta yacu, tuzi ko nabyita partnership cyangwa se kuzuzanya muri ibyo ngibyo by'uburyo tugiye gukora, haba muri education, haba muri health, haba muri development. Ahubwo numva yuko ndetse n'ibiganiro bitangiye kuba, yuko mu gihe cya bugufi turabona yuko nk'abayobozi b'amatorero dukwiye gushaka uburyo dushyiraho ihuriro riduhuza, kugira ngo dushobore natwe kugira aho tuganirira n'ubwisanzure nk'uko itegeko ribiteganya, hanyuma dushobore kugira aho tuvugira, ijwi ryacu rishobore kumvikana. I think it is time. It is time and opportunity nk'iyo ngiyo irahari, kandi itegeko rirabiteganya, ubwo rero dushobora no kubyiteka.
Ni ukuvuga ko bitari bihari?
Byari biriho, ariko ubu ngubu biraduha uburyo bwiza bwo gushyiraho n'ibitariho kugira ngo biduhe ijwi ryumvikana.
Reka dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi rya Amerika. Nsengayire, wirwe neza. Nsengayire, uranyumva?
Ndavumva.
Uri hehe?
Ndi Kigali Gikondo.
Ikibazo cyawe?
Mfite ikibazo gito nashaka kubaza uwo Bishop. Namaza nise itegeko niryo twararyumvishe, kandi Abanyarwanda kiba cyacu twumva vuba, kandi akenshi tuzi ko umusoro wacu ari wo musingi w'iterambere mu kubaka u Rwanda twifuza. Ariko nandi kumubaza ntise bo barebye nta ngaruka byaba bizatera mu gihe, kuko abaturage akenshi nta myumvire yabo iratandukanye.
imbere biratandukanye hari ababyumva hari n'abatabyumva ariko se babasesengwe gye tureko ntabwo bizabangamira nk'umukristo mu rusengero yenda be byajya cyane yikandagira ati noneho umusoro ko dutura bakabigiye bakaba barabishyize ibintu by'umusoro umusoro bava hehe
sobanura neza icyo kibazo cyawe ntabwo ndimo kucyumva neza Sengayire hari cyo hari kindi wifuzaga kubaza?
Ntago arabisobanuye neza. Ariko se nanone nani ntararangiza kumubaza nta hari ukuntu imyumvire bwo yatandukanye ariko bafite akazi no kutwigisha tukabyumva nk'abakristu. Ariko se nta wenda basesenguye iryo tegeko ntago byazagira nk'ingaruka ku mukristu wera atababwira ati urusengero runaka mu cyumweru gishize batanze 500 oye n'umusoro wabo n'5000 urugero ntabwo byazabaho none ngo bajye babangamira nk'umukristo bavuye ngo mugerageze ngo mutange amafaranga yo byabangamira nk'umukristo.
Urakoze cyane Nsengayire. Archbishop ndibaza ko Mbanda icyo arimo kuvuga arasa nkaho yumvikanisha ko kuba amatorero asabwa cyangwa se n'ubundi babikoraga gutanga umusoro, noneho ngo hari amatorero ashobora kubikoresha gusaba abaturage amafaranga y'ikirenga bababwira ko agamije gukoreshwa gutanga imisoro
kugira ngo batange umusoro neza
subiramo. Bishop,
ntabwo itorero ariryo risoresha cyangwa se rishinzwe kuba ariryo rifata umusoro wa leta.
Urakoze cyane.
Umuntu ku giti cye akwiye kumenya yuko akwiye gutanga umusoro kandi akamenya aho utanga hariho ntiyagira abamushuka ngo itorero ramubwira ngo umusoro mukujyanire.
Asa nkaho avuga ko ahubwo itorero rizajya ribabwira ngo baryunganire babaka amafaranga kugira ngo bunganire itorero kugira ngo ribone umusoro ryishyure.
Ibyo nanone ni kwa gusobanukirwa kw'abigisha dukwiye kugashinga kubafasha gusobanukirwa.
Nsengayire, urakoze cyane. Archbishop Laurent Mbanda Mukanya, turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cyano, ariko mu masegonda 30 ubutumwa.
Ubutumwa ni uko dukwiye gushishikariza abantu kumenya Imana no kuyikunda no gukundana nk'uko itegeko ry'Imana ribivuga. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero icyo nakusubiza umunyarwanda no kumenya Imana no kuyikunda no kuyikorera no kubaka igihugu cyacu.
Archbishop Laurent Mbanda w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Yakoze.
Tubibutse ko twari twifuje kuba turi kumwe na bamwe mu bayobozi b'amatorero yahagaritswe, ariko abo twagerageje gutumira bose ku munota wa nyuma baje kutubwira ko bataboneka, ndetse twari twifuje no kuba turi kumwe na bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko, abo twari twatumiye nabo ku munota wa nyuma batubwira ko bataza kuboneka. Ariko nagira ngo nshimire mwebwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri iki kiganiro. nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Inosa Kimenyi ndetse na mugenzi wanje Placide Magambo wimenyereza umwugano ku ijwi rya Amerika muri studio ya karindwi hani Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio ijwi rya Amerika.
Turashimiye Edi Rwema genzi wacu ku